markay aan halka dadna waxay noo gudbin sidoo kale taariikhu la kufsaday oo farabadan baad meeshaa ku arki doontaa. Weli iyagii baynu ku dhex jirnaa. Marka Ibraahim Cayo ninkii la odhan jiray oo reer Jigjiga ahaa una dhashay xagga iyo warbeed yaa beri tareennada Itoobiya iyo Jibuuti u kala socda. Kolkii la bilaabay raggii shaqada ku bilaabay yuu ka mid ahaa Ibraahim Cayo, nin haamay la dhihi jiray majeerteena ee shaqaa iyo wada ka mid ahaa gabayga bari ka soo yeedhaya. Kolkii la dayn waayey Ibraahim Cayo ninkiibu wana fartira u qalay Jibjiga wacdadan dhammaysanin macafuudkiisa waan ku jiri buus. Kolkaasaa wixii ka dhici lahaaba yuu ka dhacay. Gabaygu meesha ka raray Ibraahim Cayo inuu tiriyo. Markaasuu gabaygan tiriyey dadka dabeeya xeer lama ahayn lamana heesayne markii Ferengi heensaystay buu soo hambaabiray. Hurmuudka dhex bari ka yimi way himbaabicie hebel magaca ay sheegayaan uma hagmaayaan hoggaan diina waa kii sofaad loo hambuuriyey ee dabayuro humaad beena way iskaga hadaaqaane saddex hadal oo kugu huursana saniyaabiilba halkaas orobo kolkaad orobo heegan u tahaad la hardafaysaane hunle tanadi weeye hadduu hadal yar kuu diibay sidii heeshis webigu karaan kuu hafinayaaye. Hal waxaan ka idi haybta iyo habar wixii yeedhay waxaad koombe uga haayirteen geri halaagiiya harti golaha kama yeeli jirin egadka horowda wixii xarag cadcad suu cabbaar kuu hawalinayay weli dhabayuxun kaama halin huutinnimadiiye holo xumadu waa duugadii inaad xagaalteen ee halla. Waxaan ka idi kii haddeer honano ee faanay hiddo boqor ma gaadhin waxyoo midig kahaaneegi dhaqankiina kii jabal ahaa ee hukudibuu jiifo iyo higiradiina yar ee idin hungeynaysa hannaankii gunta dhigi jira u hardi weynaay siiyagaad ku xeerdi saan ku haraadkinayba gooraad habaagtiyo ma jirin haradku maydaaye gobannimada saa jeer habeen uga huleesheenba. Hadda sidii hurmud koomadiyo haybta iyada guusta hulka xeebta idinkoo hundura kuu hurdoogsadayba lama arag habeen uu wanaag kuu hoyaatimaya halla. Waxaan ka idi reer xantiga kaba hanweyneyne si aad noo hareer doontataan leeli doonin sumur idinku heeliye kufriga loo heshiishixiye inaad wada hanfadayaal tihiin maalintuu hubiyo sida waajib aad naga hadhu kuwaraatiiyo hubka antuu ka yahaysanin ee lagu halaagayo waxaa nooga hiilkaanya badan dood haweysigane buugooyin buu nagu abbaray buule eyduhu. Halla waxaan ka leeyahay ha ampilu ti hon guri gili marti welal he mar sato fer uso yet dad han tile harub ana iyo o in fog iyo ki mashiyo atto kuma wagen din kuma daren din lahe dilahen sadaye idinka halada eb aliyo hayru qab darane tulla hubo habin ki jidjiga lahariyo hili beysan hambo lagame dunay sidi gher haru suge waase ebeya uur hurusan udabal higa ginnaye wan habedle gortu liqiyya fud hal jaban deqa koru hila tadis intu hili kasi buhashi maruntu hambaday suhi go aysan kari waye unga aga kulku bori zihu magsanayye anka kobsi bu furri hubal buta'a yuhusha yaadi yuhusha yuhusha kalahin shagay ayay iya hawen sodi ziyo ubad hulda tosay maha heray maha talaw hajiyo hadalladi baafay ustina kamat awratan hukadga ebede haddaydan arjuba maaha oran hunuf kastaa yeere haamiyd hadday jiri intii hal cadla sheegaayid saasu ibraahin cayana yiriyo wankiisii wacdarahaas yuu ku geystay.